Ikibidi ni kuhande, umeniweka chini ya ulinzi ka afande. Kugande, gande, kibidi ni kukande, popoto napotaka ni kushike kilo pande. Ikibidi ni kuhande, umeniweka chini ya ulinzi ka afande.
Kande on the beat.
Itabidi ni kugande, itabidi mtoto ni kugande,
kale minipate.
Itabidi ni kugande,
itabidi
mtoto ni kugande,
kale minipate.
Itabidi ni kugande,
itabidi
mtoto ni kugande,
kale minipate.
Desire, napenda yako fire, wako nimepagawa, mtoto nipe dawa. You are my desire, napenda yako fire, wako nimepagawa, mtoto nipe dawa. I'm so sick, achu, fever, fever, moyo ni mwili ni kichwani, ndio kila kitu hapa duniani. Moyo ni mwili ni kichwani, ndio kila kitu hapa duniani. I'm your king, you are my queen. Songea mama nikufishe yangu ring.
Itabidi nikugande,
nikugande,
mtoto nikugande,
kali minipate.
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 Acha juu umesunya miguu, babaji amekuweka juu, wendo wangu boom, mtoto wa majuu. Mimi napenda hizo zako tattoo.
Niacha woi, nikichaji kwako sio boy. Yeah.
Unacheza nami kama toy.
Kema bozu na ni mada, njoo kwangu dada. Macho ya kusinzia kama unafuta shada. Sop sop kali na kucheki kila rada. Jo, nikupeleke shopping Canada. Itabidi nikugande,
nikugande,
mtoto nikugande,
kali minipate.
Itabidi nikugande,
nikugande,
mtoto nikugande,
kali minipate.
Itabidi nikugande,
nikugande,
mtoto nikugande,
kali minipate.
Itabidi nikugande.